Ake Nakuru Malem Abiro Mos An gi wach Awuoyo Uganda ma Joluo Unene Kakech biro malich to no linga linga Be uneno kakech biro malich to no linga linga Dongane no jomo kotiyo matek to no beta beta Amoso wino, wadwa Dongane no jomo kotiyo matek to no beta beta Inga chungo kaumos Karo mundo urita lora Tonu chama soya Mundi Kennedy, mundi hode Kaumos Karo mundo urita lora Tonu chama soya Yende mane kele mwakot Mago nutongote Igunjao, ukete kemikoli kiri mage Yende mane kele mwakot Mago nutongote Imaler mane pido nwarech Tonu chilote Imaler mane pido nwarech Tonu chilote Rech tum Rech turu Maduro jama mo Bingo chopu Sumi migori siya Kuma bei kisi yamea Binde mane kuwa chon waka Tinde gicho pregwewa Binde mane kuwa chon waka Tinde gicho pregwewa Tindwa thotu mano somo Bimbe thoth nota metije Nya wangaya iwa Bimbe thoth mano somo Bimbe thoth nota metije Simba rati Olembe mane wapide gwenwa Bimbe nocha mate Olembe mane wapide gwenwa Bimbe nocha mate Vinyan diti Bimbe thot wangane yuak Bimbe thot orengo yuak Bimbe thot arati yuak Bimbe thot wavinya yuak Hey bimbe ginge yawa Anapani gino ganda moko Nawe no ganda moko Bimbe nyitindwa Wapito gi, wadakot gi Undigo se tieko rumbi Gicha moreke ni Bimbo se tieko lembe, se tieko puti Gima yoreke ni Kech biro malicha enya joko Ndegi cha moreke ni Jopinyo se rumo, joka kingi modong kendi Kech biro malicha enya joko Ndegi cha moreke ni Akuru koro Biro malicha enya joka bimbe cha moreke nge Kech biro malicha enya joka bimbe cha moreke nge Kech biro malicha enya joka kingine goreke nge Kech biro malicha enya joka kingine goreke nge Hey Jopi, awuyo kama, gikma wacho, biro na eleg, uche mrome nyatimole, watanguru, watiru mate, walosu uchimbo. jachien ne uru timbe jachien jachien ubundo wang jachien ubundo wang jowa makanise chino dunjo ubundo kiki pesa nyingi pani nyala enya jowa majanise jachien ubundo ubundo iwe ninyalo toe mawane Teno marito piny jachimu wundo iwe ni nyalo toe mawane wundo awe ni wanyalo masiche mawane awe wanyalo toe mawane awe wanyalo toe ni buwa awe wanyalo Yesu, 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 Yesu